Murumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri mikro Netienne Karekezi hano i Washington no mwanya w'ikiganiro cyo kungurana ibitekerezo tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2013 nibwo icyemezo cyo kwambura abanyarwanda ubuhunzi cyemejwe n'ishami rya ONU yita ku mpunzi HCR na leta y'u Rwanda cyatangiye gushyirwa mu bikorwa. Bimwe mu bihugu bya Afrika byahise byemeza kubahiriza icyemezo cyokora ibindi bihugu bya Afrika bicumbikiye impunzi z'abanyarwanda ntibyahise byubahiriza icyo cyemezo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaha urubuga impunzi z'abanyarwanda zirebwa ahanini n'iki cyemezo. Turahera mu gihugu cya Uganda. Twatumiye
nitwa Mutimana Manzi, nkaba ndi impunzi y'umunyarwanda mu gihugu cya Uganda.
Murakomeye cyane Manzi aho mu Buganda.
Ya turaho turakomeye.
Twatumiye kandi mu kiganiro cy'uyu munsi
twa Sibomana Andrea, ndi impunzi y'umunyarwanda iba hano iyawunde muri Kameroni, mpamaze imyaka irenga itatu, nkaba ushinzwe iby'ubuhunzi ndi n'umupastori.
Ndabasuje cyane Pastor Andre Sibomana, murakomeye. Twatumiye kandi uyu munsi
Kane Ponda Isenga, Dudusaka, aho mwenye kumara imyaka irenga cumi n'irindwi. Kubera kuyambitwa karindwi byuko na unagihugu gifite titulaire, ariko ndi Rusaka agata aho ngaho.
Mukomere cyane aho i Rusaka, Jean Ponda Isenga. Twatumiye kandi uyu munsi
nkaba ndi hano muri Congo Brazzaville, nkaba ari jyewe uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziri hano muri iki gihugu.
Ndagusuhuje cyane Aloys Bayinganaho i Brazzaville, murakomeye. Mukomere cyane mwese uko muri bane birumvikana. Simbasha kuvugana n'abanyarwanda bose b'impunzi aho bari, sinavugana n'abari mu bihugu byose ari bya Afurika cyangwa se ibiri hanze ya Afurika. Mbahereho Manzi aho muri Uganda, nyuma y'uko iratariki yarenze aho mu gihugu cya Uganda, imibereho y'impunzi ubu yifashe ite
hano muri Uganda? Iratariki ubundi ya 34 z'uno mwaka abantu bahagarikiye ubuhungiro nta bantu bahunze hagati y'umwaka w'1999 n'1998. Abandi bose bahunze nyuma y'uwo mwaka wa 1998, ubuhungiro bwabo ntabwo bwigeze bukurwaho, baracyafite uburenganzira ku buhungiro. So noneho nabo ngabo bahunze icyo gihe bafite impamvu yumva adashobora gusubira mu Rwanda, yumva impamvu wenda agifite impamvu zifatika zo gutuma yagumana ubuhungiro bwe hano muri Uganda, bamuhaye andi mahirwe ya kabiri yo kwakoma.
Twibutse neza Manzi, ntabwo tukumvise neza, ayo mahirwe ya kabiri uvuze na yahe?
Nibyo bita gusonerwa, ahangaha babyita ni application for the exemption. Ni ukwaka ko niba uvuga uti kuri njyewe ku giti cyanjye impamvu zifatika izi n'izi zishobora gutuma ntashobora gusubira mu Rwanda. Sinshobora gusubira mu Rwanda nk'urugero, kubera yuko wenda nashakanye n'umugande n'umuntu wo muri iki gihugu, icyo gihe uvuga uti sinshobora gusiga umugabo wanjye inyuma cyangwa se umugore wanjye inyuma. Nanone ushobora kwaka gusonerwa kubera indi mpamvu ya kabiri ari nayo abanyarwanda benshi bazahagarikirwa ubuhungiro bose abenshi bahuriraho, koko utinya yuko usubiye mu Rwanda wahura n'ibibazo by'itotezwa. Ahaza itotezwa ni ukuvuga persecution. Aho gutye nk'urugero FPR yo ku butegetsi baniciye umuryango, baniciye ababyeyi, baniciye abana se, baniciye abavandimwe, kandi ababishe nabo bari ku butegetsi ntabwo nsubiyemo. Nta butabera buri mu Rwanda bwigenga, nsubiye mu Rwanda nk'umuntu ushobora kuba umutangabuhamya ushaka ko haba ubutabera kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi baburyozwe, nsubiyeyo naba nishyiranye mu menyo ya rubamba.
Ihangane gatoya Manzi, tuvugane n'abandi nagira ngo twumve uko byifashe muri Kameruni. Pastor Andre Sibomana, mwe nyuma ya tariki, itariki yararenze 30 y'ukwezi kwa gatandatu, umutekano wanyu aho muri Kameruni wifashe ute?
Abantu bashinzwe iby'ububanyi n'amahanga, minisiteri bishinzwe bita minirekise, minisiteri de relation exterieure, twagiye dukunda kubona n'abavuga bati yanasinywa ntimuzagira ikibazo hano, nta kibazo kizababaho. Ariko twe tuvuga tuti ntitwifuza ko isinywa, nyuma tariki yarageze ntiyasinywe koko ariko wabonaga hashtag ya hano yari bishyushyemo kubera ko na mbere y'uko bisinywa yigeze gukoresha enquete sociale ku mpunzi zose yandika ko abanyarwanda batari muri iyo enquete kubera ko hagiye kuba close ku buryo byari byateye ubwoba cyane abantu bumva mbese nta kigenda bigiza ubwo mbese bagiye baza bakadukoresha amanama batubwira ko tugomba kwitegura abashaka gutaha bakiyandikisha batabishaka bakaka ibyangombwa bya Kameruni ariko bakavuga ko hari n'ubundi buryo bwo abantu bashobora gusaba kugumana ibyangombwa bya HCR ariko ngo ko ari bake cyane abo bantu nyuma impapuro nyinshi twagiye tuzandika izo mperuka kwandika bwa nyuma zasinyweho n'abantu bageze ku 129 twongeye kubihakana ariko hano bakavuga bati uko bizagenda kose byararangiye mugomba kwitegura kushate gutaha cyangwa se mukirwariza ku mpunzi ziri hano 830 nizo zifite ibyangombwa ariko izihari zirenga 1000 hafi na 500 muri izo 830 zifite ibyangombwa bavugaga ko zirenga 400 arizo zirebwa n'icyo kene nyuma rero itariki yarageze ariko iri hafi kugera twahuye n'uwungirije uhashperi atubwira ko babona ibintu bishobora mbese ibya kroze bashobora kuzongeraho amezi make mbese ubona nawe yaracitse intege ariko yongeraho ati mu nama aherutse kubera Pretoria u Rwanda rwemeye gutanga ibyangombwa za pasiporo n'iki atubwa abantu batangire bajye biyandikisha mu za mayorise nzareba ukuntu mbasabira ibyangombwa abonaga ari nk'ikinamico kuko abantu barabazaga bati none se hashtag noneho isigaye ishaka no gutanga ibyangombwa by'u Rwanda hano ndetse n'abo bari bahaye ibyangombwa bizarangira n'uko kwezi kwa gatandatu nanjye n'umuryango wanjye umugore wanjye turimo ubara biduhindure batwongereho amezi atandatu hari nabo ndetse bongereyeho imyaka hafi 2 ku buryo ubu icyo turi gukora hano abantu bamwe bamaze iminsi bambwira bati mwongere mutegure amasengesho dusenge noneho dushimira Imana ibyo dukoreye kuko nubwo mwahoraga mubona twandika impapuro nyinshi ni nako twakoraga za gahunda nyinshi zo gusenga twiriza ubusa tugira gute
ihangane gato duse nk'abahina amagambo cyane tuganira muri Zambia naho twatumiye Jean Nepo Ndayisengamwe nyuma yari atari cy'umutekano wanyu cyane cyane wifashe ute
muri Zambia abantu bafitere tukizere kiba gitutse ku ijambo ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ku kwa mungu 3 z'ukwa gatandatu ubwo awi mu ndira zakoze amasengesho yo gushimira Imana ze mu myaka 19 bamaze muri Zambia kuba bakomeje batarigeze bahungabanya umutekano wa Zambia kandi bakaba bakomeje ubumwe n'amahoro bagange ba Zambia ministre rungwe yavuze rero ko ni ibaje impamvu ubutegetsi bwavuye bwa MD bafashe kiriya cyemezo ariko yongeraga kuvuga ko rwose bagifashe nta nubwo bashaka bagifashe gusa yavuze ko icyo cyemezo bazakora bishoboye abantu bakigiye guhita kubwira icyo kibarengere yakomeje avuga ko impunzi zibaye muri Zambia imyaka myinshi ko zivuga ururimi rw'Abazambia yongeye kandi ko impunzi zisa nabo nakubuza gutangare abantu binabita ababantu kandi ijambo bita ubuntu ni ubuntu ni ijambo bakunze gukoresha cyane naho perezida Sata mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa munani arimo kwiyamamaza yavuze ko impunzi zari mu ishuri ry'Imana nkabo ko nafata ugitsi azatanga ubwenegihugu ubwo icyo cyizere cyo cyatumye impunzi zisohoka muri aya masengesho ifite icyizere n'umutima mwiza kuzambia kuzagera ibirukana ministre rungu yakomeje avuga ko bazashakisha uburyo bazatuza impunzi ibyo bita local integration kubera ko nabyo yakoreye abanyangura ajya ku 10,000 kandi ko impunzi z'abanyarwanda zagiye 2,000 ko nabo bishoboka kandi akavuga ko bakurikije ibimurangura niba ziri mu Rwanda ko ikibazo cy'u Rwanda nabo bazagitwara nk'uko bakurikije ibibera mu Rwanda atanga kubwira ko ministre Mukantabana yaje inanga avuye inanga yaje inanga kwa gatanu abwira azaniye impapuro z'inzira muri iyo nama itabiriwe n'impunzi nyinshi kuko zifite impunzi zigera ku 2,000 ariko zari mu nama zari z'umunsi w'umare 40 abantu tutse mwambi mayeba bamubwiye ko baje bahunga inkotanyi kubera ibyo amabi zayakoreye kuba bagetse nangana pasiporo bigeze bakoresha ko ubu ngubu rero za pasiporo nazo bakeneye ariko angana icyo nakongeraho ni uko nta muntu kugeza n'ubu ngubu urabura ubuhungiro kubera ko twatangiye gahunda yo kugira ngo badusonere iyo gahunda rero bigeze ku urwego rwa minisitiri abantu bari kujurira minisitiri ntabwo arasubiza mu yandi magambo amategeko ya Zambia avuga ko igihe yo gahunda igikomeza cyo gihe umuntu akomeza satirakitaki muri make twemeye muri Zambia umuntu cyose cyatse ubungiro bwacu
ihangane gato ubwo noneho nta kibazo Jean Epo aho muri Zambia ndagushimiye hanyuma twatumiye n'umunyarwanda wundi uri Brazzaville muri Congo bayingana Loise mwe umutekano wanyu wifashe ute nyuma y'iri tariki
umutekano bifate neza muri Congo Brazzaville ngeza ibyanyu byose muri tariki ya 23 Habari kwa wewe kwa kwa mwenye jeshi, asiri alita, mbovu se baadhi yao aina mzuri wote, mzungu wote, saba saba mwenye la, biyo tariki yangu mtu, hariko matangazo ni mbita tu, mwenye se agomba mwenye tamu, agatora ni itasha, hariki chombo tangu kiasi na gato, akawa mlima dejamsho, yokuvuga. Uri muntu kugitse akavuga impamvu z'umutere ubwoba zo gutaha bituma aramudatake ashobora kuba yatotezwa cyangwa akagira ibibazo bidasanzwe rero bise maze legisamusiyo ikindi cya gatatu kubonagamo abantu bagomba guhitamo ababishaka iyo bise integrasiyo totali ni ukuvuga abo bantu bazahabwa pasiporo n'izo pasiporo noneho nibamara kuzibona kubere gukora dosiye yabo twabinyije muri za serivisi za imigrasiyo kugira ngo nabo bashyiremo dosiye nabo bayige barebe niba abo bantu bashobora gukomeza kuba atarimo ubwo rero tariki itatu twayahwemo uburyo bwose bugitse ari guhitamo bashaka ubwo rero twahitamo dutegereje ibisubizo
Manzi aho muri Uganda ihavugwa cyane ko hari impunzi z'abanyarwanda zikomeje kuhaza zihunga igihugu ariko kandi hano kuri Radio Ijwi rya Amerika dukunze kenshi kuvugana na ministri w'u Rwanda ushinzwe ibiza nibazo by'impunzi madame Mukantabana Seraphine hari impamvu basobanura z'uko mu Rwanda ibintu byose byasubiye mu buryo kandi ko umunyarwanda wese atakombye kuba impunzi bagume hanze y'igihugu kandi igihugu cyifuza ko yatahuka mu Rwanda nk'iyo mwumva abantu mwatanze impamvu zinyuranye ariko se nk'abantu benshi mvuga batasubira mu gihugu impamvu nyamukuru batanga mwatubwira mu nke cyane rwose nizi
abantu benshi bari mu guhunga ubu ngo bava mu Rwanda yurebye vuga impamvu bavuga ko bahunga urebye 10 kuzivuga muri make ya impamvu y'abantu bavuga ko mu Rwanda nta burenganzira bafite kukubaho ko hari cyane cyane zo zishinzwe umutekano w'uzishatse baramwica nubwo ntabwo bica abantu nk'uko abantu bapfaga 94 98 ariko nk'umuntu wenda utumvikana na leta cyangwa atumvikanye na leta ashobora kwicwa cyangwa akanyerezwa bimwe bita ngo ni kidinaki ikindi cya kabiri bavuga baravuga ko mu Rwanda abandi bahunga avuga ko mu Rwanda nta bwisanzure buhari muri politike ko hari ubutegetsi bw'igitugu butuma abantu batisanzura mu bitekerezo byabo bya politike icya gatatu bavuga baravuga ko mu Rwanda hari amategeko akandamiza rubanda ayo mategeko akaba akoreshwa mu kwibasira rubanda ugasanga nk'abantu ntituwe nk'itegeko ry'ingengabitekerezo ya jenoside amategeko ashyiraho yo kubuza abantu gukora imirimo y'ubukungu bashaka babahatira guhinga ibintu bimwe ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi kintu cya kane bavuga bahunga barimo kubavuga ko bahunga irondamoko mu Rwanda ko mu Rwanda hari irondabwoko rikabije usanga rigaragarira cyane cyane gutanga imirimo amashuri no mu kubahiriza amategeko ikindi cya gatanu bavuga bahunga bavuga ko bahunga ko mu Rwanda inzego z'umutekano aho kurinda umutekano wa rubanda ahubwo usanga zibasira rubanda
reka twere kuzirangiza zose ariko birumvikana ko ni bibazo impunzi cyangwa se abahunga muri ibyo bihe byaha muri ibihe bya hafi bagenda bavuga none se ibi bintu uko bababwira nuko narivuze mu kanya n'ibyo ministri Mukantabana Seraphine yakunze kugarukaho cyane no mu biganiro byacu ibi bintu abahunga babwira murabyemera reka mbaze Pastor Andre Sibomana uriya wundi ibi bintu murabyemera iyo bivuga batya kandi hari n'ubundi butumwa leta y'u Rwanda itambutsa isaba abanyarwanda gutahuka
erega nta kuntu utabyemera kuko ibintu bivugwa n'umuntu umwe n'uwa kabiri akabivuga batari kumwe n'uwa gatatu abantu bose bakaza bavuga ibyo bibazo batasezeranye batazi umunsi umwe urumva ni ibibazo biriho ahubwo icyo sinzi niba amanzi yakivuze hari ikindi kuko hari n'abageri n'ahangaha bari guhunga muri iyi minsi cyane nk'abajene bagenda batubwira ko bahunga uburyo leta iza gufata abajene bajyana mu gisirikare ku ngufu ni ibintu rero bishoboka kandi ngira ngo muri ibi bitabo biri gusohoka nk'ibya Sharirona na niwe wanditse ati bariya abantu bashobora kuba bafite umwanya wa mbere mu kubeshya urabona bariya abantu ibintu bavuga n'ibyo bakora
Andrei abo bantu uvuga uti bariya abantu nabahivuga
na buriya butegetsi buriya butegetsi buriya butegetsi bw'i Kigali donc bafite facilite cyangwa bafite uburyo bworoshye bwo gukonvenka iyo bavuga wumva bavuga wumva hari ukuri ariko waraza abantu bari kuri tere ukumva ibyo bakora n'ibyo bavuga birahabanye cyane nicyo gituma rero nibyo abantu bahunga bavuga bashobora no gukabya ntibitangaje ariko ibigeze nko kuri 80% birashoboka kuko byahuriweho n'abantu benshi batari kumwe batandukanye ukumva rero ibyo bintu byose nubwo yenda bimutabifataho ihame 100% ariko umwe ntibigeze kuri 80% yabyumvikana ko abantu baravuga ko barenganye abantu baravuga ko bahunga bajyanwa mu gisirikare ku ngufu kandi badashaka kurwana kandi byo noneho se n'amoko yose abanyarwanda bose baba abahutu baba abatutsi baba abatwa kumva abantu bihandagaza bati iyo uvuze izina umuhutu cyangwa umututsi ngo ukoze icyamwebwe mwumva icyo atari ikinyoma giteye ubwoba
none se mwakumva ibyo abahunga babwira ntabwo babwira ko mu Rwanda uko biri kose murebye iterambere rihari rivugwa mu mpande zose z'isi mukumva neza ko mu nzego zinyuze z'ubutegetsi harimo abantu b'ingeri zose mukumva ko mu giturage abantu bahinga bakeza amashuri yarasubiranye ibyo bintu mwumva nta shingiro bifite reka nkubaze Jean Pahonda Isenga muri Zambia ibyo bintu mwumva bitatuma nkamwe abanyarwanda baraho mutagira mutireka dutahe tugira twe kubaka igihugu turi imbere mu gihugu
arekeze babutetse ku Kigali n'ubutetse w'inkotanyi cyeka babona inkotanyi biterwa mu gihe cy'imana cyane mu gucenda ku cyamuta cy'ambizi kwa 10 yateze iki bakomeza ibyawe mu cyana kane uretse kwa bitejwe ni ramwe inkotanyi zakoze ibyago byakoze aba cyo gutaza imyuzemo
ariko nta guciye mu ijambo Jean Pahonda Isenga inkotanyi n'abanyarwanda
n'abanyarwanda nyine abanyarwanda ariko cyeka abanyarwanda babona ibintu byakoreye inkambi z'abavuye mu byazi kibeho urabona ibyo zakoreye abantu bari bahungiye mu Burundi urabona ibyo zakoreye mu burengerazuba bwa Zaire kugeza abantu bageze igitingi na zawo n'andi wose abo rero abantu bageze bakagenda twageze inama muri Zambia ubwo se cy'umuntu yatubwira kintu cy'inkotanyi ni iki ntabwo tuvuga iby'abantu bavuga uyu munsi barimo guhunga ibyo twahunze ko twabyiboneye n'amaso yacu ubwo ikibazo ni ukuvuga ati noneho bakwemera ko noneho twicara tukaganira noneho tukajya ngo twubake igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko cy'abanyarwanda cyangwa kubahungunge natsinze kora ibyo nshaka tutaretse kumva ibyo bari guhunga uyu munsi bavuga naho iby'amajyambere navuga ko ari ikintu ruratifu ni nk'ukuvuga ngo aya mafaranga ushaka yose mubare ngo uzazana ibyishimo nabyishimo bita amahoro nabyishimo bita kuba ni amahoro bita kuba waryama ndetse twawe uno waryama hanze ukaryama umudendezo nawe kuryama muri mu mutamenwa uzi ko uyu munsi utazawongera ukararamo numva nicyo bivuze urabona nk'inanga dushaka kwirwanaho tukirira amashuri hasi yanze kureba abanyarwanda amashuri tubipena tukigaburira banze kutugaburira n'amahoro arenze ayo ngayo umunsi uzavuga ngo reka abanyarwanda twicare twaricanye twicare tugerageze kujya ngo twareba akazaza ku gihugu cyacu icyo gihe onosha kumvikana tukajya twumvikana n'abanyarwanda nta n'umuntu uzaza kumbwiza ngo ni ntahe ubwanjye nzicyura nawe ubimbwije kuko n'ubundi ndavuga mu cya gihugu nanumwabimbwirije nanumwamaye urimo kuva mu cya gihugu ibyo nshobora kuba igiti cyanjye ariko n'abandi benshi biyumva ko ubwo buryo tukiri mu kino gihugu cya Zambia
aho umuntu yahafatira akahumva gusa icyo abantu benshi bibazaho nk'uko namwe mubikurikira mukabyibazaho dufate nk'urugero nka minisitiri ushinzwe ibibazo by'impunzi n'ibiza mu Rwanda madame Seraphine Mukantabana yabaye impunzi hariya muri Congo Brazzaville aho muri Aloisi ahamara igihe ariko mu biganiro twajyanye mu bihe byashize aravuga ati nicuza ahubwo iminsi namaze mu buhungiro kandi igihugu cyarasubiranye aho yaturutse naho ngahe Brazzaville Aloisi mwe mwumva nta kintu cyabashitura mugira muti uriya muntu ubwo yatahutse natwe twatahuka
nibyo koko umwe mu bivuga umubyeyi wabaye muri Rwanda yabaye hano twarabanye kugeza igihe ajya gufata icyemezo cye ku giti cye arataha ariko muri ubwo gutaha kuvuga ngo wenda byabishyura ndumva nta wakitirwa n'impunzi itaje kuko ntabwo ari we wa mbere wari utaje ari impunzi zibwa zarataha izo zabwaje rero nazo amakuru yazo ari gatyumba abagiye bagero bagahunga bakaje muri Zambia arabaje mu Bugande ari nabaje cyane muri Kongo n'ubandi nabaje bagiye mu bindi bihugu ubwo rero kuba gutanzwe ntabwo byari kugushikira kubera yuko twari kugeranye nabyo rero ibyo kibazo ndumva kugendana buri muntu wese aritekerereje birahinda aritekerereje abagiye bataba baritekerereje
ndagushimiye cyane nagira ngo noneho duse nk'abaganira ko twanzura gato nagira ngo cyane cyane mwese musuzume muvugana n'abantu b'impunzi aho ngaho buri munsi mbahereyeho manzi aho muri Uganda nk'abanyarwanda muvugana nk'icyifuzo bumva cyangwa se nk'ibyo basaba Leta y'u Rwanda cyangwa se umuryango wa HCR muri iki gihe iyi tariki yo guhagarika uburenganzira bwo kwimpunzi ku Banyarwanda yarangiye icyifuzo mwumva bafite ku mutima wabo ni iki ku bijyanye na Leta y'u Rwanda
ugerageje nakurikira amagambo akibasaba HCR ko yahagarika kuba umuryango ubugamiye ku butegetsi bwa FPR bagasaba ko hase nk'uko bivugwa mu mategeko y'igenga ko yahagarika gukomeza gukora ibikorwa ubona biganisha bibishyira imbere inyungu za politiki za FPR bakirengagiza guha uburinzi impunzi z'abanyarwanda no kuvuga barasaba ko hase igomba kuba umuryango w'ubutabazi bagakurikiza amategeko yabo nk'uko avugwa bakirinda gukomeza kubogamira ku FPR kuko bavuga bati mu gihe cyose hashe yakomeje kubogamira ku ruhande rwa FPR abanyarwanda bakomeje kubigira n'ibibazo murabona abanyarwanda bapfiye zakiriho bakavuga ati murabona hashe bogamiye ku ruhande rwa FPR ibyabaye muri Congo aho abasikefe bagiye bakica abantu ku bintu kugeza ubu ngubu bigaragara nk'aho ari na jenoside bakoze ikindi kintu basaba Leta y'u Rwanda bayisaba ko mu Rwanda haba ukuri hakaba ubutabera hakaba na demokarasi ko ibyo bintu bitatu umunsi bizaba biri mu gihugu abanyarwanda b'ubwabo bazicwa nta n'uzahabahamagara nta n'ubwo bizasa yuko babanza guhagarikirwa ubuhungiro ubwabo bazicwa ku bushake bwabo nta n'ubufasha basabye bw'undi muntu uwo ari we wese
ndabashimiye cyane aho ngaho muri Uganda manzi muri Kameruni Pastor Andres Womana mwe abantu muvugana mu nzego zinyuranye ibyifuzo cyangwa se icyo bumva basaba izo nzego zinyuranye navuze yaba Leta y'u Rwanda cyangwa se HCR cyangwa se ikindi kintu cy'umwihariko wumva abantu bagira bati iyaba ibi byakorwaga ni kimwe atubwira
icyo twasaba yaba HCR cyangwa se tugiye kure cyane icyo twasaba ONU mu buryo bwumvikana nuko itabogama kandi niba ishaka gushyira ibintu mu kuri koko yashyizeho urukiko rwarusha ibwo ruzakora nyuma rurahengama rwacira imanza uruhande rumwe urundi ntirwarukoraho muri urwo rukiko sinzi niba barumvaga guca imanza ari byo bihagije batarigeze batekereza shapitire yo kunga abanyarwanda abanyarwanda bakeneye ubwiyunge abanyarwanda u Rwanda rwaranzwe n'imena maraso kuva mu mateka yarwo hava mu gihe cy'abahinzi igihe cy'abami igihe cya za Repubulika iyo mivumo y'amaraso yagiye ikurikirana yokamye ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bihirikwa n'indi byokamye bijya mu maraso biba nk'umuco ibyo bikwiye kuvaho kugira ngo bivaho rero bivuga ko abantu bicarana abahutu bakemera ko ari abahutu batutsi bakemera ko ari abatutsi abatwa abo bantu bakicara nuko ari batatu bakaganira uko bagiye bahemukirana umututsi akihana ibyo yahemukiyeho umuhutu imyaka magana n'amagana umuhutu akihana ibyo yahemukiyeho umututsi n'abandi bose imyaka mirongo n'imirongo bityo abantu bakasabana imbabazi mu kuri bagasana ibyo bagomba gusana babisanira hamwe naho kumva gufata umuntu w'umwicanyi ruharwa amaze abantu ku isi yose ngo niwe ugiye noneho kujya ahana abanyarwanda niwe ngo wigize umucunguzi w'abanyarwanda ibyo ntibishoboka niba ari nasiyozi ntizabikora zikaza zigahagararira abanyarwanda bakiyunga ariko hakenewe urwego rutagiraho rubogamiye urwego kandi rufite ingufu kandi rushyira mu gaciro atari urw'icabana ahubwo rufite ingufu zo kunga abantu abahutu abatutsi bakicara bakavugana ukuri bakavuga ko ari murore nta wigira marayika ngo agire abandi akire wite ku munyarwanda wese yarahemutse abantu bagasabana imbabazi bakiga uburyo bagiye gusangira iby'igihugu bakaryana nta usuzuguwe nta uhezwe nta munyarwanda ukwiye gupfa nta munyarwanda ukwiriye guhezwa umunyarwanda wese areshya n'undi kandi umunyarwanda wese akwiriye kugira icyo asaba ho imana imbabazi agasaba imbabazi mugenzi ibyo bikaba ofisiye hakabaho
umunsi w'imbabazi, umunsi w'imbabazi ukabaho mu Rwanda, ibi byo kwibuka gusa byo kwibuka bapfuye kugira ngo wongere uzuze uburakari abantu bica abandi, ibyo bintu bicamo abanyarwanda bikavaho akajyaho umunsi w'imbabazi wo kwiyunga, wo kubabarirana. Ni icyo kintu cyahuza abanyarwanda. Niba mu Rwanda hari abantu b'abanyamadini bazima babishobora bakabijya imbere, ariko umuryango mpuzamahanga uhahagaze, naho kuvuga ngo inkotanyi zamaze abantu cyangwa interahamwe n'ibyo byakunga abantu ntibishoboka. Hakenewe abantu bafite ingufu kandi bafite umutima wo guhuza abantu bagasobanura imbabazi, abantu bakabana neza, amaraso y'umunyarwanda aho ari hose ntiyongere kumeneka, buri munyarwanda wese akabaho.
Ndabashimiye cyane Pastori Andres Womanaho Yaounde muri Kameruni, muri Zambia, namwe muri make cyane musoza icyifuzo cy'umwihariko mwumva abanyarwanda bari aho bafite, yaba kuri Leta y'u Rwanda cyangwa se ku muryango wa ONU wita ku mpunzi HCR, niki mwatubwira?
Nuko bya HCR tava ko twaguye mu kantu kuko yatugambaniye, atugambaniye kandi twabonaga ko ari umubyeyi wacu. Ni bwo kugira ngo icyo kizere ku mpunzi z'abanyarwanda izafata igihe, keka nigira ona ko ese ari navakuru ari umuryango ari institution, keka niba habaye ikintu nakwita kuyitera igitutu n'igasaba imbabazi mu nzu z'abanyarwanda, naho ubundi kugira ngo tune tugikizere byo inzira cyari ngende. Ariko kubyerekeye n'abanyarwanda twese twumva ko twasabana, twakora dialogue, tukicara hasi tukavuga ibyabaye, tukabishyira hasi tukareba ibyashoboka mu isi imbe kujya twese tubane nta ubangamiye undi, naho tukabana mu bwubahane. Ndetse ko mbona ko ikintu kirimo cy'ubwirasi ko bamwe batsinze abandi batsinzwe, none ukabona kwicara nabo bahungiye ukababuza amahoro, biracyari ndende. Ariko icyifuzo nyine nawe kutarota nyine icyifuzo ni uko twakwicara hasi tukakira hasi twese tukumvikana, tukavuga ati katubabarirane cyangwa twurayirane, rero twakubaka igihugu cyacu aho kireke kuba umuyonga.
Ndabashimiye cyane aho Jean Nepo Ndayisenga ho muri Zambia. Dusoreze kuri Bayingana Aloyzi aho i Brazzaville, namwe umwihariko w'icyo abanyarwanda baho bumva bifuza cyangwa se basaba izo nzego zinyuranye nuhe mwatubwira? Ndabashimiye rero mwese, ndabashimiye mbahereho Aloyzi Bayinganaho i Brazzaville muri Congo, ndabashimiye Jean Nepo Ndayisenga i Lusaka muri Zambia, Pastor Andre Sibomana ndabashimiye aho Yaounde muri Kameruni, ndabashimiye kandi namwe Mutuyimana Manzi aho muri Uganda. Murakoze cyane mwese. Namwe abakomeje kutwumva ndabashimiye kuba mwitabiriye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe kandi muzatugezeho ibitekerezo byanyu kuri mikoro hano i Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Aha kandi niho dusoreje ikiganiro cyacu cyo kungurana ibitekerezo.